nyenden tati jenay buru lumo firta lumo goni firta na rewbe gadobe golle jungo gadda jineji mun kolla rake siwani ko wailo kwasam omo yautini en do nyama teji wala prodigi di ko wailata
igatta den ko sanai dandu no wodi prodigi duddi no wodi don yawuru no wodi don chuku no wodi don noite waga si no wodi nebban nai en miden gadda kosan golobi dando no wailite wade kaatar en wade kujje kewde
yeso mako seda nino tawa debo biteedo Maryama Hamma hanko ni o mo golla nokku to sudu to kaatare watti de kaataje ni sud no tawa der leji Niger o debbo no donno heba sanne e foire ko firta o
min gaddi kaatare diyam lotete dum sudi denno taga Niger iwada importe katare to le pays voisin amma joni alhamdulillah Niger iwada kataje mu'um zone industrielle do on yami a bibbe leydi Niger be iwo isaga le quartier jifu di Niger masi nyame masha
e robe gollono be hore mabbe tawabe der lumo hertinango gam yeyungol prodige mabbe kade be jota do chedele kono no be jia e bi ol rakia siwa
wodi kosam na idan hedan tamin sabu kosan dan de ladde woni tidirka gonka Allah he rafi fukkaki e hakkilo fukkimo himbe kebataje no kuje boddude to kosan dan woni der hubere tantan dun do wawa hebude kosam se hana tawano wodi nyamande bisaji ko hejori na nyamande bisaji hejorta do ko watta se hana mawbe ben dadi balli ko watta tawe neema bisaji wadi wodi gineji dimin gollirta din kiddo funa andi kosam hun non ko tuyni mun no hoyi ko naati der kosam fu se hana kosam non tuyni no delle miden gidi tawe min ballitirama he waddanobe min kosam ben ballitirama he ko sodono tabe e tokkobe nyabbotobe codirowa kosam dam he der gineji tobe gattata kosam dan tawe gineji lobbi he minen du gineji dimi min baylitirta dan tawe gineji lobbi non laabudi kanudi gattire kosam
namu leydi Niger no hani walla berebe gadobe waylo nemaji e gattana be jungo ko accata himbe gollira e nema der leydi Niger kaden e ballabe do andugol mabbe be kokkabe nyamande kalisi ko accata rewbe be gada golleji mabbe no be jidiri Amine Diofo VOA fulfulde nyame Niger.